yours. Chamois Entertainment.
Sing Nina Nina Fresh. You've been to Venipita Movini Fresh. Musani Onele Monokuni Jajing. Sing Nina Nina Fresh. You've been to Venipita Movini Fresh. Musani Onele Monokuni Jajing. Vama Ivanga. Pachete Kera Inge. Batate Vega. Vanatika Naise. So Niko Sita Vili Vonse Kuti Vasalile. Kuri chintu uchiwawa poverty number one.
Imalaba na iripanu. Hello, pressure is here na lebo. Don't say to fight a devil. Aliense ya na vintu mimuka.
Sometimes bad decision is for a good reason. Oh, sati oneramu. Mivambiri wa majamu.
Singine nina fresh. Even to Venipita Movini Fresh. Musani Onele Monokuni Jajing. Singine Nina Fresh. Even to Venipita Movini Fresh. Musani Onele Monokuni Jajing.
Mama Ivanga. Pachete Kera Inge. Batatele. Vanatika Naise. So Niko Sita Vili Vonse Kuti Vasalile.
Society now, you ma fuck up on a pressure. Kaili pa social media, aliose achitika.
Na iwe wangena mupia pressure.
Wayambo pisha life iwe ya leisure.
Na iwe wangena mupia pressure.
Wayambo chita vintu abaresa.
Sometimes bad decision is for a good reason. Oh, sapi oneramu. Viva mbiri wa majamu.
Singine nina pressure. Even to Venipita Movini Fresh. Musani Onele Monokuni Jajing. Singine Nina Fresh. Even to Venipita Movini Fresh. Musani Onele Monokuni Jajing.
Mama Ivanga. Pachete Kera Inge. Batate Vega. Vanatika Naise. So Niko Sita Vili Vonse Kuti Vasalile.